Ready for you, baby. I got my boys on town. Start on the house, baby. Nipo club una vibe. Nikakaona kamanzi katupia kamewaka, nikagusa bega kalegea, tukacheza kwa hisia. Sikapanda mama kajia anakati katika kaka kakolea kamelewa tundegeto mtoto kama beto kama dodo na okota bila tozo kavu kavu inabana inagoma inakata kavu kavu inabana inagoma inakata spendi va soksi spendi va chai spendi va soksi spendi va chai kavu kavu inagoma inabana inakata kavu kavu inagoma inabana. Mtoto anashepu kavimba kama jipu, kacheza kwa stepu, kapicha kwa wasapu, mkono na kikapu, nafunga na kazipu, na imba na kulapu. Najua usawa unakaba, hapa pesa ipo, mimi siyo chawa, kama hechi baba, mambo siyo haba, kajinsi na kalaba. Hapa kuna shida, michambo ni kwa lida, mitungi tunagida, yani weka tiweke, mambo kama shega, mziki unaswaga, mchawi hajaloga, injili ni pambaga. Kavu kavu inabana, inagoma, inakata. Kavu kavu, inabana, inagoma, inakata. Spendi va soksi, spendi va chai. Spendi va soksi, spendi va chai. Kavu kavu, inagoma, inabana, inakata. Kavu kavu, inagoma, inabana. Spendi va soksi.